kaba nonya ninga nze gwalina
nze gwalina
anti nze muhisa bulungi wadenga bagamba ntoyo mwana wansonyi
kasita se pisalina
pisalina
wange nange ndondi uwe balungi nze kwemanyi
Kwemanyi
Chansaba na ngeche muwa
Simuru miauli
Ebyo kuzonga sibyaliko
Ebyo sibyaliko
Lulala nyangamba talindeka
Mwangalanga wali
Kasitase pisalina
Pisalina
Wange nange nondi uwe
Uwe
Balunji nze kwemanyi
Yeka kwemanyi
Chansaba na ngeche muwa
Simuru miauli
Ebyo kuzonga sibyaliko Batalindeka
Wansonyi Wansonyi Nebambi mwagala Ngabwali
Talala Talala lalala Talala lalala
Wansonyi, wansonyi
Wange nange
Eba mbi